wishing every other Monday. Mana kukongoja paka Sunday. Na wishi ungerudi ata Monday. Nimekumiss my boo. Mana kukongoja paka Sunday. Alafu naka wivu roju. Eti mezi visha wivu wa mapenzi sawa. Wana visama. Eti nakupenda sijiwezi aya. Eti mezi visha wivu wa mapenzi sawa. Wana visama. Sina kupenda sijiwezi aya. Sale, sale. It's me and you. Mimi nawe. Sale, sale. Me and you. Mimi nawe. Sale, sale. Me and you. Mimi nawe. Sale, sale. Me and you. Mimi nawe. Kwako kama tetea, unavyonilea kama kifaranga. Kwa kwangu ndo baharia, kama meli imetia nanga. Na mivyo moyo sitaki tena. Kwako ni midata, na mapenzi swadata. Itinizidisha wivu wa mapenzi sawa. Unavisuma. Itina kupenda sijiwezi aya.
Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble.